kasiki kanyu mio kamana tayinza kogera sala ku buli omuwaya gara mwabinuka ne kuna kwenkulungezo omulala lunyumirwale gano limite rujasiruka jemba sine nyaba zikulisa kubanga tuzirinde yanje ulo munagero papaneta
Enough.
Yeah.